kusha ili mradi kujichana kama yake sio nyama makapero kufunika hika kama sisa kukushika hika ukajushika bega unaruka nata yule kapandisha mizuka na mgongo kupinda minda usikubali kwa kushinda kwani wao wameweza wana nini hata sisi tushinda tuna nini ndugu tiketi madoza wapegai masera majini
Usidismisi jao kucheza na zana Tukajumbi staki kona na kasirika